kijenge jube majengo soko ni muse
chino
oh my
balu
oh my oh my.
Nilijipanga kama mjeshi toka kitambo kwamba kaza mabuti kama kamanda kisha ningae gwanda vurugu mechi na machizu wangu mtani ikawa ni bamba mtana otoka wanakuzima ukianza leta kamba yaramba wahuni wanapambana pata gamba pilika pilika mtani jioni tutulie na shamba acha ushamba sio kwamba life ni kutamba wana wako magereza na kesi nyingi za kugushi rest in peace mkushi saluti mzee mushi hili wimbi la njaa wanao hatuzungushi nabudunda mitetere izime vierehere wamesha zwe njegere tuwalishe matembere
bado poa, bado poa, bado fresh kama unatoka mtani show love, tani show love bado poa, bado poa, bado fresh kama unatoka mtani show love, tani show love piga maisa kusuri bini piga maisa kusuri tani piga maisa kusuri ni piga maisa kusuri tani pesa kwangu kama magazine YouTube cha kwanza fanya na fungo mabana cha kwanza fanya na fungo mabana
yeah started from nothing sasa najuza kwa bei kubwa kwanza unipata mini kwa will on a fake booty na piga chapata ziki na weza na flip looter kwa beat na umeza na make muda maringo tasema na mdead hude squeezy mimbada wanweze ni mo pesa zitoshi so awane mo mtaki ya mtaki you already know siwa masaki popote ni mo kataba kibao na drop we know wezi kuni drop wezi kuni stop weza taku rap na mimi weza taku jump weza toku bap weza taku chimba madini wezi kujituma wezi kuzichuma sana taka bata za nini wezi kujikuna wezi kujivuna soli taka bato na mimi za nini kwa nini unaminya na make dose bilango wa baraka na knock dose hiko na utaka na guard dose hiapa na kaka na jack pulse yapo kitako na gang scores vulugo mechi me post course niko na chindo na dope girls ilo tasema niko na Rick Ross
bado poor, bado poor, bado fresh kama unatoka mtani show love tani show love bado poor, bado poor, bado fresh kama unatoka mtani show love tani show love piga maisa kusuri pi piga maisa kusuri tas piga maisa kusuri ni piga maisa kusuri tas pesa kwangu kama magazine YouTube cha kwanza fanya na fungo mabana cha kwanza fanya na fungo mabana bado poa, bado poa, bado fresh kama unatoka mtani show love tani show love bado poa, bado poa, bado fresh kama unatoka mtani show love tani show love Figure my stuff is free, 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 figure my stuff is free,